Aveno, Aveno, get your winkles out. Where the wacky, see, Pere with my mind. Where the wacky, 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 Alkurunya ingini osumulula wandi genderesa oh oh kale tojonona ogenda kwekube ngwala oh akalipo ononye ngatochanda bakowo okabe ngatochanda bakowo esimu yeri mupasi wadi Weda nangi ba musayiriti Linga gama tisitegera Kavumbu zavu zavu kero sine Haline nja ulo kupala pine Kamunguruze halimu vintu vya chute Sagala kamunguruze Okena kuneto ulo zatewe Kamunguruze halimu vintu vya chute Sagala kamunguruze Okena kuneto ulo zatewe Manyisi za maso, oh, my baby Nonda wange ya fedinga, ah, my baby Omongo wote mkulimba, ocha kwejusa Amaso gote kakulimba, eh, eh Mama kizunguzungu, kita nifanya nianguke Na kuombo nishike, hata kujichanganya machizi wasinicheke Na wewe ma Suna wana kamu na tumuma Moyo wanichoma Na hizo kerere Kizunguzungu Mama nze oh. Kamuruze Halimu vitu vya chute Sagala kamuruze Okena kuneto ulo zatewe Kamuruze Halimu vitu vya chute Sagala kamuruze Okena kuneto ulo zatewe Banazoka, don't take me for granted. Don't take me for granted. Kizungu zungu chanini, unanipa chanini. Kizungu zungu chanini, unanipa chanini. Sivana zuka, na kusomo bisivana zuka Uwangamba ze masinga, na wawe kwa chida mumakona Kamunguru zo ya mkoya, katinsa sida kubanga bambi Kamunguru ze, halimu vitu vya chute Sagala kamunguru ze, okena kuneto ulo zatewe Kamunguru ze, halimu vitu vya chute Sagala kamunguru ze Na kumetolo sate we